Mina bengingazi Mina bengingazi ukhisimusi usuku usuku lokuzalwa kwenkosi uJesu Mina bengingazi ukhisimusi usuku usuku lokudumisa inkosi uJesu mdumisani 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 nonke namhlanje uJesu mdumisani mdumisani nezinsuku zonke nemkhonza uJesu
uJesu yasa
uYesu uyeza masinya
uJesu yasa
uYesu uyeza masinya uYesu uyeza uyeza masinya uYesu uyeza uyeza masinya
uJesu uzobuya
uzobuya uzobuya masinya
uJesu uzobuya
uzobuya uzobuya masinya uzobuya 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 masinya uzobuya 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 esweni lakhe
yes yes yes
Yesu Jesu
yes
yes yes masinyane bo
yes yes yes
Yesu Jesu
yes
yes esweni lakhe uYesu uzobusa madodana
yes 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 Yes, yes, yes.
Shanela na mabala,
yes, yes.
Shanela na mabala,
yes.
Yesu Jesu.
Shanel inhliziyo yakho, yes.
Yesa masinya,
Shanel isono kuwe, yes.
Yesu Jesu.
Yes, yes, yes. Yes, yes, yes.
Shipeshe.
Yes, yes, yes.
Yesu Jesu.
Yes,
yes,
yes.
Yes, esu lakhe madoda.
Yes,
uzobusa.
Yes,
Yesu Jesu.
Yes, yes, yes.
Nawo suwile vukusithathe bo.
Yes. Nawo suwile vukusithathe bo. Yes. Nawo suwile vukusithathe bo. Yes.
Yesu Jesu.
Yes, yes, yes.
Yes, ezweni lakhe.
Yes,
uzobusa madoda kodwa wena uzoshona.
Yes, yes, yes.
Yes, angampela madoda.
Yes,
yes, angampela. Yes, ezweni lakhe.
Yes,
Jesu.
Yes,
yes, amadoda.
Yes, yes, yes. Yes, yes, yes.
Nawo suwile vukusithathe bo.
Yes. Nawo suwile vukusithathe bo. Yes.
Amen.
Amen. Hallelujah. Amen.